makaburi we mtoto yongo. Kanga mtabeni chambazo makaburi mtoto yongo.
Why did you kick me in the tunnel?